Rute 1 verse 1 Kwathe mihleni abahlulela ngayo abahluleli kwaba khona indlala ezweni umuntu othile waseBethlehem Juda wayo kuyohlala ezweni laka Moabi yena nomkakhe namadodana akhe amabili verse 2 igama lalo muntu lalingu Elimeleki igama lomkakhe lalingu Naomi amagama amadodana akhe amabili ayingo Mahaloni noKiliyoni babengama Efrata aseBethlehem Juda bafika ezweni laka Moabi bahlala khona verse 3 uElimeleki umyeni kaNaomi wafa kepha yena wasala namadodana akhe amabili verse 4 azithathela abafazi kwabesifazane baka Moabi igama lomuye lalingu Opa igama lomuye lalingu Ruth bahlala khona kwangathi iminyaka eyishumi. Verse 5 uMahaloni noKiliyoni bafa bobabili. Owesifazane washiyake ngabantwana bakhe ababili nangumyeni wakhe. Verse 6 wayesesuka nawomalokazana bakhe ukuba abuye ezweni lakwaMowabi ngokuba wayezwile ezweni lakwaMowabi ukuthi uJehova uhambela abantu bakhe ukuba abaphe ukudla. Verse 7 waphuma endaweni lapho wayekhona omalwazana bakhe benaye. Bahamba ngendlela yokubuyela ezweni lakwaJuda. Verse 8 uNaomi wathi komalwazana bakhe ababili, hambani buyele kube yilona lowo endlini kanina. UJehova makanenzele umusa njengalokho nanenza kwabafileyo nakimi. Verse 9 uJehova makaninike ukuba nifumane ukuphumula kube yilona lowo endlini yomyeni wakhe wayesebanga badazuluka bakhala. Verse 10 bathi kuye, hayi, kepha sobuyela nawe kubantu bakini. Verse 11 wayesethu Naomi, buyani madodakazi ami, nohambelani nami na, ngisenamadodana ezibilini zami ukuba abe ngabayeni benu na. Verse 12 buyani madodakazi ami nihambe ngokuba sengimdala ukuba ngibe nomyeni. Noma ngangithi nginethemba noma ngingaba nendoda kulobo busuku ngizale amadodana. Verse 13 beningawahlalela aze abe ngakhululeyo na, beniya kuzivimbela ningabi namadoda na. Hayi madodakazi ami, kumunyu kimi ngenxa yenu ngokuba isandla sikaJehova siphumele kimi. Verse 14 badazuluka baphinda bakhala, u-Opa wamanga uninazala kepha uRuthi wanamathela kuye. Verse 15 wathi, bheka mnawethu usebuyele kwabakubo nakonkulunkulu wakhe, buya nawe umlandele umnakwenu. Verse 16 kepha uRuthi wathi, ungangincengi ukuba ngikushiye ngibuye ngingakulandeli, ngoba lapho uya khona ngiyakuya khona nami, nalapho uhlala khona ngiyakuhlala khona nami. Abantu bakho bayakuba abantu bami, uNkulunkulu wakho abe uNkulunkulu wami. Verse 17 lapho ufela khona ngiyakufela khona nami, ngimbelwe khona. Jehova akenze njalo kimi, enezele futhi ngokuba ngukufa kuphela okuyakusahlukanisa. Verse 18 esebonile ukuthi uzimisele ukuhamba naye wayeka ukukhuluma kuye. Verse 19 base behamba babili baze bafika eBethlehem. Kwathi sebefikile eBethlehem wonke umuzi wanyakaziswa bathi, lo unguNaomi na. Verse 20 wathi kubo, ningangibizi ngokuthi uNaomi, ngibizeni ngokuthi uMara ngokuba uSomandla ungiphathe ngomunye omkhulu. Verse 21 ngahamba ngigcwele uJehova ngibuyise ngiyise, ningibizelani ngokuthi uNaomi lokhu uJehova efakazile ngami uSomandla engenzele okubi na. Verse 22 wabuya-ke uNaomi kanye noRuthi wakaMowabi umalokazana wakhe owabuya ezweni lakaMowabi bafika eBethlehem ekuqaleni kokuvunwa kwebhali. URuthi 2 verse 1 uNaomi wayenesihlobo somyeni wakhe umuntu ocebileyo owomndeni ka-Elimeleki igama lakhe linguBowazi. Verse 2 uRuthi wakaMowabi wathi kuNaomi, mangihambe ngiyensimini ngikhothoze ezikhwetshini emva kwalowo engiyakufumana umusa emehlweni akhe. Wathi kuye, hamba ndodakazi yami. Verse 3. Wahamba waya wakhothoza ensimini emva kwabavuni. Kwase kwenzeka ukuba afike esiqeshini sensimi sikaBhowazi womndeni ka-Elimeleki. Verse 4. Bheka uBhowazi wafika evela eBhethlehema wathi kwabavunayo, uJehova makabe nani. Bathi kuye, uJehova makakubusise. Verse 5. Wayesethu uBhowazi encekwini yakhe eyayibekwe phezu kwabavuni, ngekabani lentombazana na? Verse 6. Inceku eyayibekwe phezu kwabavuni yaphendula yathi, kuyintombazanane yakaMowabi ebuye noNawomi ezweni lakaMowabi. Verse 7. Ithe, ake ngikhothoze ngibuthe ezithungwini emva kwabavuni. Selokhu ifikile iqhubekile kusukela ekuseni kuze kube manje ihlale kancane endlini kuphela. Verse 8. UBhowazi wayesethi kuRuthi, angithi uyezwa ndodakazi yami, ungayi ukukhothoza kwenye insimu futhi ungasuki lapha, kepha namathela kuwo amantombazane ami lapha. Verse 9. Amehlo akho mawabe sensimini ayivunayo uwalandele. Angithi ngiyalila abafana ukuba bangakuthinti na, nxa womile, yana zitsheni uphuze lokho abakukhileyo abafana. Verse 10. Wayesuka ngobuso bakhe wakhothamela emhlabathini wathi kuye, ngifumaneleni umusa emehlweni akho ukuba unginake lokhu ngingowezizwe na. Verse 11. UBhowazi waphendula wathi kuye, kubikiwe kimi konke omenzele khona unyokozala selokhu afa umyeni wakho, nokuthi ushiyile uyihlo nonyoko nezwe lokuzala kwakho weza kubantu ongabazanga ngaphambili. Verse 12. UJehova makakuvuze ngomsebenzi wakho, uphiwe umvuzo opheleleyo nguJehova uNkulunkulu kaIsrayeli oze ukuba uphelele phansi kwamaphiko akhe. Verse 13. Wathi, mangifumane umusa emehlweni akho Nkosi, ngokuba ngiduduzile nangokuba ukhulume kahle kuyo incekukazi yakho, noma nginjengenye yezincekukazi zakho. Verse 14. Ngesikhathi sokudla uBhowazi wathi kuye, woza lapha udle isinkwa ugcobhoze ucezu lakho kuvinika. Wahlala eceni kwabavuni wamnika utshwele, wadla wasutha washiya phansi. Verse 15. Esesukile kukhothozeni uBhowazi wayala abafana bakhe wathi, makakhothoze nasesithungwini ningamkhathazi. Verse 16. Anoke nimkhiphele nokuthile ezithungwini kushiyo ukuba kukhothoze ningamsoli. Verse 17. Wakhothoza-ke ensimini kwaze kwahla, wakubhula lokho abekukhothozile kwakungathi yi-efa lebhali. Verse 18. Wakuthatha wangena emzini uninazala wabona lokho abekukhothozile, wakhipha wamnika lokho akushiyile esesuthile. Verse 19. Uninazala wathi kuye, ukhothozephi namuhla na, usebenzephi? Makabusiswe lowo okunakileyo. Wamtshela uninazala ukuthi ubesebenza kubani, wathi, igama lomuntu engisebenzile kuye namuhla linguBhowazi. Verse 20. UNawomi wathi kumalukazana wakhe, makabusiswe nguJehova, ungayekanga umusa wakhe kwabaphilileyo nakwabafileyo. UNawomi wathi kuye, lo muntu uyisihlobo sethu, ungowabahlengi bethu. Verse 21. URuth wakaMowabi wathi, yebo, wathi kimi, wona amathela kubafana bami baze baqede konke ukuvuna kwami. Verse 22. UNawomi wayesethi kuRuth, umalokazana wakhe, kuhle ndodakazi yami ukuba uphume namantombazane akhe ungafikela kwenye insimu. Verse 23. Wayesenamathela-ke kuwo amantombazane kaBhowazi ukukhothoza kwaze kwaba sekugcineni kokuvuna kwebhali nokakolweni, wahlala-ke noninazala.
URuth 3:1. UNawomi uninazala wathi kuye, ndodakazi yami, angikukufunela ukuphumula kuba kube kuhle kuwe na? Verse 2. Angithi uBhowazi owawunamantombazane akhe uyisihlobo sethu na? Bheka uyela ibhali kusihlwa esibuyeni. Verse 3. Ngakho-ke geza ugcobe ugqoke isambatho sakho wehlele esibuyeni, kepha ungazazisi kulowo muntu aze aqede ukudla nokuphuza. Verse 4. Kuyakuthi nxa eselala uqaphele indawo yakulala kuyo, ungene wambule izinyawo zakhe ulale, uyakukutshela lokhu oyakukwenza. Verse 5. Wathi kuye, konke okushoyo ngiyakukwenza. Verse 6. Wehlela esibuyeni wenza njengakho konke amyale ngakho unina sala. Verse 7. Ubowazi wadla waphuza enhliziyo yakhe yathokoza waya kulala ngasekugcineni kwenqaba yamabele wafika kahle wambula izinyawo zakhe walala. Verse 8. Kwathi phakathi kwamabili ethuka leyo ndoda yaphenduka bheka kwakulelo wesifazane ngasezinyaweni zayo. Verse 9. Yathi ungubani? Wathi nginguRuth incekukazi yakho. Yembesa incekukazi yakho umphethwe ngubo yakho ngokuba ungumhlengi. Verse 10. Yathi mawubusiswe nguJehova ndodakazi yami. Ubonakalisile umusa ekugcineni kakhulu kunasekuqaleni ngoba ulandelanga izinsizo noma zimpofu noma zicebile. Verse 11. Manje ndodakazi yami ungesabi ngiyakwenzela konke okushoyo ngoba wonke umuzi wabantu bakithi uyazi ukuthi ngowesifazane olungileyo. Verse 12. Yebo uqinisile ukuthi ngumhlengi kepha kukhona umhlengi omkhulu kunami. Verse 13. Hlalo ubusuku yakuthi ekuseni uma ekuhlenga kulungile makakuhlenge kepha uma engathandi ukukuhlenga mina ngiyakukuhlenga kuphila kukaJehova lala kuze kuse. Verse 14. Walala sezinyaweni zakhe kwaze kwasa wavuka bengakazani ngokuba yathi makungaziwa ukuthi owesifazane wafika esibuyeni. Verse 15. Yayisithi letha ingubo ephezu kwakho ibambe wayibamba yalinganisa kasithupha ibhali yamthwesa lona wangena emzini. Verse 16. Wafika uninazala wathi kuye ungubani ndodakazi yami wamtshela konke leyo ndoda ebimenzele khona. Verse 17. Wathi ngiphile ezilinganiso ezisithupha zebhali ngoba yathi kimi ungayi kunyokozala ungaphethe lutho. Verse 18. Wathi hlala ndodakazi yami uze wazi ukuba le ndaba iyakuphethelaphi ngokuba leyo ndoda ayikuphumula ingakaqedi indaba namuhla. URuth 4 verse 1. Ubowazi wenyukela esangweni wahlala phansi khona bheka umhlengi akhuluma ngayo ubowazi wadlula wathi kuye we wena sibanibani phambuka uhlale lapha waphambuka wahlala phansi. Verse 2. Wathatha amadoda ayishumi kwamalunga omuzi wathi hlani phansi lapha ahlala. Verse 3. Wayesethi kuyomhlengi uNawomi obuyile ezweni lakaMowabi uyathengisa ngesixephu sezwe esasingesika Elimeleki. Verse 4. Bengithi ngiyakukwambulela kuwe ngithi lithenge phambi kwabahleziyo lapha naphambi kwamalunga abantu bakithi. Uma ulithenga lihlenge, kepha uma ungalithengi, ngitshele ukuba ngazi ngokuba akakho ngalihlenga ngaphandle kwakho. Mina ngisemva kwakho. Wayesethi ngiyakulihlenga. Verse 5. Wathi uBowazi msukwane ulithenga izwe esandle sikaNawomi, ulithenga nakuRuth wakaMowabi umkamufi, ukuba ulivuse igama lofileyo efeni lakhe. Verse 6. Umhlengi wathi, anginakuzihlengela lona, funa ngone ifalams zihlengele wena ngokuba anginakukuhlenga. Verse 7. Lokhu kwakunje ngokuhlenga nokwenana endulo kwayizala ukuba kuqiniswe izindaba zonke umuntu wakhumula isicathulo sakhe wasinika umakhelwane wakhe lokho ngubufakazi kwa-Israyeli. Verse 8. Umhlengi wayesethi kubowazi zithengele wakhumula isicathulo sakhe. Verse 9. Ubowazi wayesethi kumalunga nakubantu bonke ningofakazi namuhla ukuthi ngithengile konke kwakungokuka-Elimeleki lakho konke kwakungokuka-Kiliyoni nokukaMahaloni esandleni sikaNawomi. Verse 10. NoRuth wakaMowabi umkaMahaloni ngimthengile abe ngumkami ukuvusa igama lofile efeni lakho ukuba igama lofile linganqunywa phakathi kwabafowabo nasesangweni lendawo yakhe nina ningofakazi namuhla. Verse 11. Bonke abantu babesesangweni namalunga bathi singofakazi uJehova makenze lo wesifazane ongena endlini yakho abe njengoRaheli noLeya abakha bobabili indlu yakwa-Israyeli ucebe eFrayatha ube nodumo eBethlehema. Verse 12. Indlu yakho mayibe njengendlu kaPheresi uThamara mzalela uJuda ngenzalo uJehova yakukunika yona ngalentombazana. Verse 13. Ubowazi wayesemthatha uRuth waba ngumkakhe
wangena kuyo Jehova wamnika ukuba akhulelwe wazala indodana. Verse 14. Abesifazane bathi kuNaomi, makabusise uJehova ungakushiyanga namuhla ungenamhlengi igama lakhe malidume kwa-Israyeli. Verse 15. Uyakuba ngumbuyiso wokuphila kuwe nomondli ebudaleni bakho ngokuba amalukazana wakho okuthandayo omuhle kuwe kunamadodana ayisikhombisa umzele. Verse 16. UNaomi wamthatha umntwana wamgona esifubeni sakhe waba ngumzanyana wakhe. Verse 17. Abesifazane abakhelene naye bamutha igama bathi kuzelwe indodana kaNaomi, baqamba igama lakhe ngokuthi uObede, yena onguyise kaJese uyise kaDavide. Verse 18. Nazi izizukulwane zikaPheresi, uPheresi wazala uHesironi. Verse 19. Hesironi wazala uRamu, uRamu wazala uAminadaba. Verse 20. UAminadaba wazala uNahishoni, uNahishoni wazala uSalimoni. Verse 21. USalimoni wazala uBowazi, uBowazi wazala uObede. Verse 22. Obede wazala uJese, uJese wazala uDavide.